bangal kabaruji COVID-19 men dogotoren lirdi hol TV de nyande sappo jagon liru medum woni kanyen ben nyawbe sappo ne beedike hen be tapan tata men chaban nayo e jena no chamtanama fay goto heddaake hen dano so adado fu hawtinama wakka juno ben nyawbe be yu nyaa sappo e nayo e temdoro chapan e jena ben yube be yu temdere sappo e go e ben chamtanabe yu nyaaji jena ben temedi do noga e jeddo denno bangal yotere med acti COVID kedda no kaban ben Umar Wagalu
Dr. MB ana kuli fati nyaw coronavirus o hemta sembe kasen lele dindi tagal ko jamar nde hawri fa hewi de jamalel til gadri fa yotto e juldeji di kane yamberiji goddi kasen gaddi lele dindi wattu jono be ngadi no dango fode lamo tino yeltina do hen dati no nyaw coronavirus ani rentrede kedde mo konko nodduto Dr. Boubacar Siddiki Ibrahim Drame yo dogotoro andan do ge nyaw ko mo sifi do hen
yuhuna hubini jati kala wattu so sadaji di jeddama e yimbele wattondiri nyawdo goto no wawi rabude fa yimbele nayo e mbay fawde gike amene do alhali ko ya ele lewru korkandu sabi yimbele ngoddike ko hewi dum lati sababu adaduji di butigi sanne yimbele hewbe balti taguji mabbe dalno wakkat jun o alhani kulen ko rata ko siki wala jukugoji na sarsa bangal mudu kaade meta takari wide ngala bode hasunnaade yalla saraji renturidi na tabe denno lam ko be je huntande hore kabar mudu dawre dum dum tawe mata ka fe le imadra jamen nyande fufdi tapan e jetti le temeder jamarande wata fesede don halaji yimbe tawre fuf tikitali e tawre fuf min tagdu wi de vaccination latto sababu itude jatte adadu ge nyaw kewdi
notre chance d'éliminer ce virus
en jottoto landol gol docteur Hamsatou Cissé andado kabar gi nyaw o kati warta jabaade
Allo docteur minka nautra de kakol gudul ono micro god na camera god an way la tale sababu rabindirgol nyaw ona
la personne qui est
ne mo ngi nyaw o woni e mun sini nautra ke kakol de ngejjo hedde ke e maggol an neddo celludo sini awari abami kakol gol an nautra ke gol taggal mu alota juude ma sakita ke amemi yesuma dun an way wadde fa nyaw on nange
do katen bete hande do kabaruji meden ju do nyaw coronavirus tinne wakkati fu bornodon maskiji modon